I'm at zenbury.com. Super vibes. Super vibes.
Ndi mafala isi manyado Ndi no denge idwa engage to the one I love Mugazandi ona ndili musutine Si waku interview ndili ndukwa tine Ati ndi mape seka kumowa palibe anga ndi kwa tile Manyazi ndili ibe ndi mafala sofula sindinga kwa tiwe Ndine was enjoy banja sindinga sunge kususuga sindinga kale ndi mmona Wanazona inu mundi ona inu sipatali ndi kompano Muzaona ngati maloza Muzaona ngati konvo ya bwelela nsonkano waboma Muzaona traffic ya vuta makiu mogula mafuta Muzaona maloza Muzaona ngati maloza Muzaona ngati konvo ya bwelela nsonkano waboma Muzaona traffic ya vuta makiu mogula mafuta Muzaona maloza Mkati sindiza mupesa Pachandi matulusa machesa Nde mkutikira nji Mutike kitika wantaweza nji Die kuno muna kwelela nji Mesa mafasa kunena kucheda Mkati ndi mape seka kumowa Balibe anga ndi kwa tile Manyazi ndili ibe Ndi mafala sofula sindinga kwa tiwe Ndine was enjoy Banja sindinga sunge kususuga Sindinga kale ndi mmona Kwa mazona inu Mundi ona inu Sipatali ndi pompano Muzaona ngati maloza Muzaona ngati konvo ya bwelela Nsonkano waboma Muzaona traffic ya vuta Makiu mogula mafuta Muzaona maloza Muzaona ngati maloza Muzaona ngati konvo ya bwelela Nsonkano waboma Muzaona traffic ya vuta Makiu mogula mafuta Muzaona maloza
www.amadzambiri.com